ndabasuhuje bakunze ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika. Ni ya muri isanga yihariye twatangiye mu cyumweru gishize ku mateka y'u Rwanda. Twabimburiye kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973. Amayobora ya kudeta yo muri 1973 yatangiye mu ijoro rya kane rishya gatanu y'ukwezi kwa karindwi uwo mwaka. Imyaka ibaye 47. Bamwe mu bavutse iyo gihe bamaze kugira abuzukuru. Byumvikana ko abenshi mu batwumva muri uyu mwanya bagiye babwirwa iby'iyo kudeta mu magambo aherekanwe nta gihamya. Nta byinshi byanditsweho. Icyo twifuje muri uru ruhererekane rw'ibiganiro ni ukwandika amateka twibariza abaraye iryo joro n'ayo majoro yakurikiyeho. Gusa ku ruhande rw'ijwi ry'Amerika ntibivuga ko ibyo badutangariza ari ukuri guhamye natwe twahagararaho. Ibyo bavuga ni uburyo babibonye, babibayemo ndetse n'ibyo baba barumvise ku ikubitiro. Nawe utwumva ushobora kuba warabibayemo ukundi, hari ibindi wabonye, nawe turagutumije. Niyo ntego y'ikiganiro muri isanga. Iyo ntego ni ukuganira mu kubahane no kungurana ibitekerezo, buri wese yumva undi icyo avuga n'icyo asobanura, nawe akamusubiza bibaye ngombwa. Noneho nongere nsabe mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Amerika i Londres mu Bwongereza akomeze ikiganiro.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze kuri radio yacu VOA. Iki ni gice cya kabiri cy'ikiganiro tubagezaho buri cyumweru muri uku kwezi ku mateka yaranze u Rwanda guhera ku itariki ya gatanu Nyakanga umwaka w'1973. Nyuma y'ikiganiro cya mbere ku cyumweru gishize, hari benshi, ndavuga benshi batwandikiye mu buryo bunyuranye, abandi baratelefona. Mwese mbanje kubashimira ubushishozi mwabikoranye. Dore nawe hari abagize bati kuki mutatangiriye, kuki ntacyo mwavuze ku bya 94, ko ntacyo mwavuze ku ihanurwa ry'indege, ko mutabajije umuryango wa nyakwigendera Perezida Grigori Kayibanda ko bakiriho, runaka yabeshye, runaka ntabyazi, iyo mubazanyirana ka nibindi ni wo muco wa Kinyarwanda ntawe rwose twabiveba. Ikiza kuri twe nuko ibi byose twari tubyiteze kuri iki kiganiro, kimwe nibindi bizakurikirana ni ibiganiro bivuga ku mateka y'Abanyarwanda atavugwaho rumwe na gato. Icyo kwijwi rya Amerika dushyira imbere ni ukubaha buri wese utugana n'undi udutumira ngo ari twibire, n'uguha agaciro umuntu wese. Ntawe twaha ijambo ngo undi turi mwime, mwese mufite uburenganzira bungana kuri radio yanyu. Ntabwo twifuza ko hari uwakumva ko we twamuha ijambo ariko ko twaryima runaka kubera amasinde afitanye n'undi. Twaba twubaka dusenya, iyo yaba ari demokarasi yubatse ku mucanga ntaho yatugeza. Uruhare rwa radio yanyu ni kuba urubuga rwa mwese tudatonesha kandi tudatoneka, niko karusho kacu. Kuba twumva muri uyu mwanya intandaro y'ibiganiro n'ubushake ijwi rya Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Nk'uko twabibasezeranije, ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki n'abandi bakozi ba leta nyuma ya kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Grigori Kayibanda. Abafashwe ni benshi, ntitwashobora kubavuga bose, ntitwabahera ijambo rimwe, ariko turabararitse. Nimutange ibitekerezo byanyu kuri Facebook ya VOA radio yacu. Reba ikiganiro muri isanga, utange igitekerezo, ubaze ikibazo, tuzagutumikira, ntituzagutenguha. Ikiganiro muri isanga ni cyanyu.
Muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Byaravuzwe byarabaye nyuma ya kudeta yo ku itariki ya gatanu Nyakanga umwaka w'1973 abanyapolitiki bamwe barafashwe birumvikana nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda ngo zitukwa mu nkuru. Imfungwa ya mbere yabaye Perezida Grégoire Kayibanda. Mu kiganiro cyacu gishize mwumvise ko Colonel Laurence Rubuga ubu uba mu Bufaransa yavuze ko uwo abakoze kudeta batumye kubwira Perezida Kayibanda ko yavuye ku butegetsi ndetse agasubirayo kumubwira ko agiye kujyanwa gufungirwa mu kigo cya Isar Rwerere mu cyahoze ari commune Cyeru mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri. Iyo ntumwa yari Capitaine Leonidas Rusatira ubu ni general uri mu zabukuru uba mu Bubiligi. Twagerageje kumusaba kuza muri iki kiganiro kugira ngo asubize rimwe mu bibazo mwibaza, ariko araduhakanira tubwira ko ibyazi yabyanditse mu gitabo cye. Uko ikiganiro gitera imbere impaka ziba ndende n'ibibazo byiyongera, tuzakomeza kumusaba kukitabira. Reka twongere tubaze Colonel Laurence Rubuga, umwe mu bakoze coup d'etat, akaba yari yungirije Perezida Habyarimana muri etat major. N'izihe ngamba zafashwe mbere yo kujyana Perezida Kayibanda irwerere? Ninde wafashe icyo cyemezo?
Ni Habyarimana twahaga iyo misiyo ko yareba ahantu ya andoho akava muri influence y'abariya ya groupe yari yaramwoheje nyine biriya byose.
Ariko ubundi iyo groupe yamugiraga inama mbi yari igizwe na bande?
Ntabwo ntumbaze ntabwo mbaze nge nibere mu by'amafaranga, ariko rero akiri muri eta majoro ntaragenda ndumva hari zira mvururu zari zazanywe n'abanyeshuri zimaze kukwira bati ifuko reforce za arme intervienne. Ministre Habyarimana abiproposa president aravuga ati tuzabibyige muri conseil des ministres. Muri conseil des ministres ministre wa education ati mpa question n'abanyeshuri bari bakora imyigaragambyo dans un pays democratique ntabwo abasirikari bajya kubuza imyigaragambyo y'abanyeshuri. Noneho Seyanga nawe wari ministre la presidence chargé des affaires politiques administratives nawe kuko harimo na inzego intermédiaire du parti zari zamaze kujyamo zigira ngo abo banyeshuri batabatanga zihagarikiwe na Seyanga ariyo comité du salut. Noneho Seyanga nawe ati no ati abanyeshuri mureke bakore ibyabo ahubwo roparti iza pacifier europei. Ubwo rero harimo nyine nabo bashyigikiye Habyarimana ahubwo abaminorize sinzi nibyo bigeraho. Noneho muri inama ya etamajo baofise batinyuka baravuga bati se turagumye kurebera ko polisi itakihari, turagumye kureba abantu bapfa ngo turi ingabo, izo ngabo zirebera abaturage bapfa n'iki? Hari uwatinyutse ati ati abantu bari kuvuga ngo niba utashoboye guhagarika zira egura yaratubwira na nyinkiri iyo mu nama ati murabona icyo bashaka ari njye bashaka cyangwa se barashaka ko mwese mugira mutu mutwe nkanjye ahari? Ati noneho bagasigara bakora icyo bashaka. Mubwiye ko rimwe mu nama Habyarimana yihereranye Perezida aravuga ati bariya bavuga ngo abantu ntibapfa ngiye gushyira abasirikari babajije niyak bafite za materiel dingi ku kiraro cya Kanzenze. Ati hanyuma nzakwereka imirambo bamaze bajye bafata imirambo Nyabarongo ishariya noneho nzakwereka.
Hanyuma imirambo arayibona?
Ndabyibuka numva ibyo ngibyo byose sinzi rero abandi bari bafatanye, ariko nzi ko muri conseil des ministres wa mugani yari minorize harimo bamwe bamwe kwamaga. Ahubwo
ibyo bikaba aribyo byatumye muvuga muti u Rwanda rwari rugiye kujya mu rwobo?
Oya no ntubimbaze, iyo ni tugiye gusa iki nitwa kugira iriya episode ya hise ni nziza cyane nayishimye ari ara ibintu Simba yavuze rwose abantu bibazagaho cyane yibagiwe akantu gatoya gusa
nakahe yibagiwe
nuko bimwe yavugaga ati bari baranze binena gusaga iby'abasirikari arakantu muri ndahava maze kuba ministre wa garde nationale niho twari tukinjira tumaze mwamaze make yahamagaye munyandekwe aramubwira munyandekwe yatubwiye yavuyeyo ati biriya bintu by'abasirikari by'abasirikari ko ari by'abakiga ati waretse nkagushakira buruse ukajya kwiyigira iburayi ukazazana diplome iryoshye munyandekwe aramusubiza ati niyandikishije muri iri shuri express ati mbizi ati kubera ko barumuna banjye ntabwo iwacu amikoro y'umuhira ntabwo ashobora gutuma baziga ati ndiga mpembwa bizatuma ntangirira barumuna banjye bagashobora kwiga ati ntabundi jove mu rotape senka an erope zagarutse badashobora kujya mu ishuri ngo aramubwira ngo uza ngo ke ngo ndeje respect votre choix ngo ari kuzabyicuza ari byo munyandeko yatubwiye muri 71 nyine ba Bizimana babaye ba ministre Kayibanda yari yabibwiye yabipropoje munyandeko umunsi wo kurahira bona siwe babwiye aratubwira ati sinababwiye ngo ete none batabyicujije
nibutse abumva ijwi rya Amerika ko mu basirikare bakuru 11 bigitiriye kudeta yo muri 73 uhasigaye batatu gusa Colonel Laurence Rubuga Colonel Bonaventure Ntibitura na Colonel Aloyse Simba Colonel Ntibitura twaramushatse ntiyadusubiza kuri iki kiganiro tuzongera kumutumira mu kiganiro igihe cy'urubanza rwa Perezida Kayibanda kigeze kubera ko ariwe wari umucamanza mukuru twarabimusabye muri aka kanya reka twumve icyo Colonel Laloyse Simba wari komanda wa Kankanombe mbere ya coup d'etat avuga ku magambo ya Colonel Serubuga mumaze kumva yemeza ko mbere ya coup d'etat abanyagitarama bari barateguye imvururu mu gihugu
no je ne pense pas ko abanyagitarama bari bateguye imvururu yavuye mu banyeshuri ariko rero nyine nanone numvaga muri komite barega kuko numva nabo bareze ngo Kayibanda niwe wateguye imvururu y'i Kabgayi ariko ngasanga atari byose perezida yajya mu banyeshuri kugira ngo babwire ibyo ngutse ntabwo ari byo imvururu yabahereye muri universite y'i Butare harimo abanyeshuri barimo ba Bizimungu barimo ba Mugesera barimo bande nibo bahaye kwirukana abatutsi
icyo gihe abo bantu kandi baje kugaragara nyuma ya kudeta mwabahaye n'imyanya ikomeye bakoreraga nde icyo kibazo ndakikubaza wowe ariko ndanakibaza n'uwari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu se batware nabambira icyo uwo abo bantu bakoreraga niba barakoreraga Kayibanda tubwire icyo gihe muri 72 abo bahungu bo muri kaminuza bari muri comité du salut public ibyo babikoreraga iki batumwaga nande
bo prezidenti ntabwo namenya aho batumye icyo nzi cyo ni uko bito barabasore bakoze iyo myigaragambyo niko twabyumvaga ariko ntabwo numva ko ari abo batumye uretse ko umuntu pare extraparation umuntu yavuga ati urabona bari abantu benshi bariya mu rukiga ubwo yenda eske babaga bashaka kugira ngo ibintu bihinduke ntabwo mbizi rwose
niba mu gihugu harabaye imvururu hari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uwo yari Andrea Sebatware ubu nawe uba mu Bubiligi izo mvururu Colonel Laurent Serubuga avuga nkawe Andrea Sebatware warazibonaga wakoze iki ngo uzihoshe ayo makuru y'abantu bishwe avugwa na Serubuga niyo
hariya kamemo cyane cyane hari abantu bapfuye muri ko cya gitarama cyane cyane hafi y'uruzi hari abantu bapfuye hagati ya gitarama na Kibuye kwa hafi y'uruzi ibyo kose ndabizi kandi anabivuga nyina president abone ko nari nazenguka icyo gihe nazenguka mu Rwanda hose cyane cyane aho numvaga ishiro mahari ibibazo navuga tanga raporo ariko ndi situation donc mbere ya coup d'etat premahari hari umwuka mubi mu Rwanda hose neke cyane cyane Kigali ariko ni hose umwuka mubi wari wari hose ya umvaga hasa ni hano kurundo
uvuze yuko wazengurutse mu gihugu cyose ukareba uko byifashe ndetse ukabigeza no ku mukuru w'igihugu iyo zo raporo zimuhaye Perezida Kayibanda hari cyo yakoze kugira ngo ibintu birangire vuba
ekute urabona urabona izo nkuru za zaje gutatu habanje abanyeshuri ry'abanyeshuri tugize imana bihagaze haza iby'amaliste iyo mwambandika kubyi ngo abanditse ntibashobora kwinjira mu biro
byo kwirukana abakozi
iyo abakozi abawatutsi imwe na imwe bamwe hari nabo basagaraga bakabita batuza atari icya gatatu rero none ni ukujya mu maturage ibyo by'abanyeshuri nakubwiye ko abanyeshuri aba pariki agomba yagumye kubakurikirana maze kubona ibyo by'amarise yo kwirukana abakozi maze kubona nabyo bibaye yewe nabwiye perezida ko ngiye gukoresha n'amaprefe biriya bintu ndabona byo bishaka kujya no mu baturage noneho njye n'abaprefe dufata ingamba zituzitire kugira ngo bitinjira no mu baturage aranyemera umunsi munani twari twabahamagaye dukora inama marezima uwo munsi dukora iyo nama perefe w'igitarama ntabwo yayijemo kuko iwe hari hahiye bari batangiye kwica abaturage bamwe kubaruha mu ruzi abandi bakabica
ariko se abo bantu bicaga abantu ntimubamenye muri ba minisitiri muri leta ni abo bantu bari bande
inama irangiye nibwo namenye ko muri gitarama batangiye gutwikira abatutsi no ku isi bamwe bakabarisha
ubwo hari ku itariki
kuri 27 mu kwezi kwa kabiri 2023 byabaye kandi nabi muri gitarama nakibuye
none iriya kudeta ibaye rabatunguye cyangwa mwabonaga yuko yari kwiye kuba
yewe ishora kuba yaratunguye cyangwa itaratunguye umwe yabivuga byombi
gute abita batunguye ni he
kuko abasirikare kwanjye agatuganira bamwe bakabambwira Habyarimana ko Habyarimana yaba ari teretere kuko yabagambaniye ko wari kubikorana na Kayibanda kugira ngo bakomeze babare kuri iki kumva rwose icyo kintu cyo kumva bakibuze baba boko aho Habyarimana we kuko wenda Kayibanda umvikana none we ntabarengere uko situation yari imeze yari brema yari imeze nabi ku buryo nyine normal wabona kwiye kwishobora gukora
tugaruke gato ku cyemezo cyafashwe cyo kohereza perezida Gerigori Kayibanda irwerere muri Cyeru mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri Colonel Laurence Rubuga avuga ko cyafashwe na komite y'ubumwe n'amahoro Colonel Aloyse Simba yarayirimo namubajije niba icyo cyemezo yarahari gifatwa
oya ntabwo rwose nakwemeza ko aba twarakoze inama twese hamwe reka nibo barakoze ubwabo kuko bashobora kugira abantu batuma ntabwo twigeze dusabye inama yo kugira ngo tujye kumubwira ngo yemere kuko pratikoma n'umuntu w'umugabo nawe sinzi uko yari kwemera ntabwo rero byo bagomba kuba barabikoze ukwabo cyangwa se Habyarimana akabakorera afatanyije n'abo yagishije inama abo yagishije inama naho jyewe ntabwo byo kuba ngo tumwohereze ahangaha cyangwa tumuvana ahangaha nabyumvise bari kontre ndibuka yuko umugore witabye Imana iyo desiziyo yafashwe na komite nanjye nayo ndimo ivuga yuko arwerere akaza igitarama kumuherekeza ibyo nibyo nibuka ariko byo kumujyana irwerere ntabwo nabyumvise ntabwo mbyibuka
none se kumujyana irwerere ubundi kubera iki mutamujyanye Iremera cyangwa se mumujyane Kabgayi cyangwa mumujyane niwe mu rugo kubera ko yari afitiwe kubera iki mwamuhereje kure y'umuryango we y'abaturage bamuzi y'inshuti ze
kubyimagina ko nabwo n'inama nari nyirimo ariko kubara mujyanye hariya rwangaga ko niba murekera igitarama abaturage bashobora gushaka kumureba kandi bakaba bagira akavuyo bakamenya ibintu cyangwa se bagakora revolte mu bamujyanye aho atazwi kugira ngo abantu bashobore kugera ngo kwa Kayibanda byari kuborohera no kuvana igitarama aho byarumvikanaga ko bagomba kwamuvana bakamujyana ahandi ariko kumujyana Rwerere paratikoma ko nyine bamujyanye bagira ngo bamwisore direse dore population kuko n'ahandi iyo mujyana ahantu hari abaturage benshi uko icyo gihe abantu baramukundaga baregeretu bari kuza gutera akavuyo bakatongana bagashaka kusaba ko bamurekura Rwerere presque n'ahantu izole hari muri ferme y'umuzungu nta bantu bandi bari bahari.
President Kayibanda yajyanywe i Rwerere we n'umugore we wari ufite umwana w'uruhinja w'umukobwa afungirwa mu nzu yahoze ari y'umuzungu wategekaga iza Rwerere. President Kayibanda hageze yahashanze umuturanyi wari muri leta ye ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Andrea Sebatware ukomoka muri ako gace yari yarahubatse aratubwira uko yamwakiriye.
Kayibanda bamaze kwamugeza bagomba kuba baramugejeje nijoro kare kare mu gitondo nkiryamye umukozi twari twajyanye numva ko maze cyumba iwanjye ati nise intikisha ati hano hari abasirikare bagushaka ntagenda nsanga ni serivisi serivisi niba yari sweta niba leta na sindi ngo niwe wari uyoboye iyo kumva noneho arambwira ngo baje gushaka ibintu ngo kubera databuja uyikeneye databuja ndetse ukenera nimusha kuvuga mu Kayibanda mwamuzanye hano ati yagari hano haruguswe nuko tuza kuvugana muri zari hari posibilite nyinshi bagomba kuba baramuzanye nta kintu nta kintu bateguye sinzi nako ntabwo nabivuga
ni ukuvuga byo kuryamaho byo gutegura kugira ngo ashobore gutsindira
nino ibyo kurya par exemple kandi bari bafite n'akana atakatari kamenye kuvuga
ni ukuvuga ko bamuzanye we n'umugore we
n'umugore n'umwana vrema navuga ko ari nk'uruhinja kuko agomba ko ataramenye kuvuga ndakeka umwana we yakeneye amata etcetera hari ibyo nashoboye kuhahara ibindi babwiye ukuntu babibona muri izare nyuma y'umunsi wa kabiri cyangwa wa gatatu ngenda n'amaguru ngerayo ni prise umwe twakilometre ubona yagiye ngiye hari abafite agaserikire muri site y'abakozi ngenda ngiye gufata binayi ikirahuri cya byeri mpageze nasanga Sagatwa yamuramutsa noneho ntingize Imana nti noneho uranjyana arambwira atewe ati nkugira inama wakwihamera hano kugenda ukagana na fene wanyu atahe ugerayo urinjira iwawe mupayise y'iwawe ariko ntushobora kuyisohokamo nahitamo kwibera bene wacu ko nta kibazo mufite isene ko ngaho genda uzabanda mukirize nte ubwo tuzatereba ariko singiye kuwa kwigira umunyuru kandi nkishobora kwitanga gutegura ngo twitemberera ibyo gusaba Kayibanda ntabwo sinanabisabye uwo munsi nibwo nyuma naje kumenya ko Sagatwa yajyaga yazaraga i Rwerere turejumu ntabwo nzi yamaze akora ibyo ariko ubundi yazaga buri munsi kureba kubana na Kayibanda avuganaga ntundi mbaze ntabwo mbizi nta muntu wayinsobanuriye ariko niko byari bimeze.
Barabyumvise mu kiganiro cya mbere. Ese Rubuga avuga yuko yoherejwe i Rwerere kugira ngo abone umwanya wo gutekereza ku byo leta nshya yamubwiraga bakoze kudita bamubwiraga bamusaba kwemera yuko bamukuyeho kugira ngo ashobore guhabwa ibyubahiro n'ibyagenerwa nk'umukuru w'igihugu. Kwa ari igihe cyo gutekereza, mbese uratekereza ko uwo muntu yabaga ari intumwa ije kureba niba yabyemeye cyangwa atabyemeye?
buri munsi urabona Kigali Rwerere Kigali buri munsi rwose yaraza ubwo ndakeka ko yenda aricyo cyamuzanaga nakeka niyo pi hari ahantu wakomoza uvuga ngo aho yaracumbitse hari hamize hati hari amazu
gatatu ibanza niyo ngezabera yabagamo wacyategeka ikurikiyeho nayo yari name still ya gatatu yari jite noneho iyo nzu Perezida Kayibanda yabagamo ni yabo bazungu bategekaga aho hose batiga izari mbese ene yake para batega ene yake niyo iyo nzu yari niyo jite yabo niyo baragamo baje muri administration mu control ariko ishiti kintu rero naje kubona nebure zarimo zose ganze ni somene bari bazikuyemo bazali finisha bakomanze kwa muri haryaye mu gikonzi kwa abantu zabakora ni nebure nebure zose barazihindiye bashyiramo nebure nshya yari kintu cy'umuri cyakurikiye ku gihe nagiye mu misa nkuri n'abana runaba kumeni kutaro nore tukakse mageze ndahagarara mbona umusirikare umwaritse nkaje gusura prize wacu haranyemere turagenda n'umugore n'abana cyangwa Kayibanda n'umugore wicaye muri saro twaganira umusirikare yatwicaye iruhande ariko none wageze aravuga ati birahagije emurekera aho ngaho kuko ndasezera kwa Kayibanda arabirekeza ati geze hanze umusirikare avuga ati nuko ukarukira aha ngaho turakomeza
tubwire muri make ya Kayibanda uko amubonye wasanze ari umugabo umeze ute mbese wasanze ari umugabo wababajwe n'ibyabaye wacitse intege cyangwa se wamusanganye bwa bwemabwe ubona avuga nk'uko yavugaga akubaza ati aho ngaho hanze bimeze gute wamubonye ute
yewe Kayibanda we n'umuntu special yewe uretse ko nari nzi nyine ko ibyo byabaye iyo umuntu atabizi akamubona uko yarameze nta wamenya ko ari kominisi wagira uti ni perezida wicaho ngaho rwose yari karume muri simplicite asanganywe nacyo na perezida uzi ko ari we wadukingura iyo umuntu akomanze uwo ari we wese nuko nasanze vraiment ari umugozi kwihagararaho wifashe nta kintu wabonye ni uko umuvuga yavuga ukumva avuze nk'uko avugaga witse ko ntabyo twavuze hari n'umusirikare nyine wari utuye iruhande isikonomesheshamekomundi ntawamenye uko ibintu byagenda ariko rero icyo gihe Kayibanda nabonye rwose afite impano idasanzwe ose ukuntu yari ameze ntabwo ari iby'abantu bose
none yigeze akubwira yuko adashaka kuva ku izima ko adashaka kwemera iriya leta yari yamukuyeho
ariko yari kubabajwe nandi
yewe ukaza mu kiganiro muganira Perezida Gregory Kayibanda yakomeje kurindishwa ijisho yirwerere umugore we yaje kunanirwa gukomeza kuba muri iyo nzu imeze nka gereza aracika agenda ahetse umwana we ariko aza gufatirwa kuri base amaze kugenda ibirometero hafi 30 nyuma yaho yemererwa kujya kuba igitarama ikavumu yahasanze imfura ye Piyo Kayibanda wigaga mu Bubiligi ariko ubutegetsi buhindutse asabwa kugaruka mu Rwanda atarangije kwiga mwaka w'1974 Perezida Kayibanda yemerewe kuza gushyingura umufasha we wari witabye Imana ubwo yagumishijwe igitarama ari kumwe n'imfura ye Piyo Kayibanda wagumanye na se igihe cyose yarafungishije ijisho kugeza yitabye Imana ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1976 Ijwi rya Amerika ryari ryarateganije kumutumira muri iki kiganiro ariko ejo bundi ku itariki ya 4 z'uku kwezi yitabye Imana amarabira dufashe uyu mwanya wo gukomeza umuryango wa Kayibanda wose nyakwigendera Piyo Kayibanda tumwifurije iruhuko ridashira
Washington Ijwi rya Amerika
nkuko twabibasezeranije dukomeje kuganira ku ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki nyuma ya kudeta yo muri 73 duhere kubafashwe mu ikubitiro nk'uwitwa Gakire Yohani yari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga twamuhereyeho kubera ko yafashwe mu ijoro rya kane rishyirya gatanu nyakanga kandi Colonel Laurence Lubuga yatubwiye ko bari baziranye cyane bari inshuti kuko biganye mu iseminari yo ku Nyundo
twiganye donc muri Saint-Pierre na Cathedrale Latine twicaraga ku ntebe imwe
uwo Gakire akaba ari mwene wabo na nyiri bakwe
ntabwo mbizi nzi ko ahubwo yari muramu wa Mbarubukeye
ya ubwo yaba muramu wa Mbarubukeye ataba we ariko nakubwira yuko ari umugore we umugore wa nyiri bakwe avindimwe na Gakire nyiri bakwe Godefroid akaba yarafashwe ku itariki ya gatanu cyangwa ku itariki ya gatanu ndetse yafashwe no ku ya kane ntabwo yagarutsiwe yavuye iwe ahitabura nti haba kudeta ntiyagaruka agombe kuba ari kwa Kayibanda ariko umugore we ari mu bantu ba mbere boherejwe igitarama ku itariki ya gatanu mu gitondo bagiye kwa nyiri bakwe abasirikare imodoka irabatwara ibajyana igitarama ibyo bintu ntago mwabimenye
ntago ntago mbizi ngo abasirikare
nibo bagiye kwa nyiri bakwe mu gitondo babwira umugore n'abana barabapakira babohereza iwabo
imushuro oya nzi ko kwa nyiri bakwe umuntu yanyuraga agiye ku Kibuye ibyo ntabwo mbizi
byarantangaje numvise yuko hari abantu bafashwe ku itariki ya gatanu mu gitondo hari abantu bahise boherezwa iwabo se kuri nyiri bakwe byarihuse
ntabwo nabihakana cyangwa ngo mbyemeze ijugujugu twari turimo sinumva ko ku itariki ya gatanu hari abantu hari ababonye imisiyo yo kujya gutwara abantu
murumva bidashoboka yuko
ntabwo mbihakana cyangwa ngo mbyemeze
Washington ijwi rya Amerika
Iby'urupfu rwa Gakire Yohani wapfuye mu bambere mu mpera za 73 tuzabivuga mu biganiro biri imbere muzumva uko Serubuga yabimenye n'icyo abivugaho Gakire Yohani yafatanywe na muramu we nyiri bakwe Godefroid wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'imirimo ya leta yafashwe mu ijoro ry'uwa gatanu nyakanga kandi bukeye umuryango we uhita uhambira izwa woherezwa muri komini Mushubati mu cyahoje ari prefecture ya Gitarama nashoboye kuvugana n'umuhungu we Clément Nyiribakwe
kazi neza ku bya Amerika
murakoze
nagira ngo nkubaze papa wawe umuheruka ryari yavuye mu rugo ryari yajyanywe nande
papa wanjye muheruka le 4 juillet agiye ku kazi mugoroba ndabyibuka ko yaje avuga ko ashaka guhita asubira ku kazi byihutirwa harimo masaha 12 gutyo yagiye ubwo ntabwo yagarutse sinongeye kumubona
saa 12 ko yari umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'imirimo saa 12 n'igice yaragiye muri minisiteri urwo minisiteri ntabwo zari zifunze
ntabwo mbizi yavuze ko ashaka guhita asubira ku kazi niko yatubwiye ndabyibuka nari umwana ariko ndabyibuka nakunda kuba ndi kumwe nawe yabaga ari mu rugo
kuva uwo munsi ntiyongeye kugaruka mu rugo
ntabwo twongeye kumubona yahise birangira
ku itariki ya gatanu kudeta irabaye mwayimenye gute byabagendeye gute aho ngaho mu rugo
twebwe
akwanya atagarutse
twebwe ku itariki ya gatanu twabyukijwe n'abasirikare bazengurutse urugo rwacu nta kindi batubwiye ko tugomba bazanye igikamyo batubwira ko tugomba gufata ibishobotse badupakira igikamyo batujyana aho papa avuka mu giturage uwo munsi urasengeje twaraye mu giturage aho papa avuka i Nyarusange muri komini Mushubati igitarama
nibutse yabumbe ry'Amerika ku Clément nyirima kwe tuvugana icyo gihe wari ufite imyaka 8 ari kurabyibuka mukanye navugaga ibyerekeranye na nyokorome Gakire Yohani nawe wafashwe akaba ari mu ba mbere bishwe muri 73 byagenze guta abantu bafashwe ryari twibutse icyo wibuka
wewe ibya Gakire ntago mbizi gusa ndavuga ibyo muri umunawe nawe bafunze icyo gihe uretse ko nyuma nawe yaje kuba yari yamaze mu myaka igera kuri 3 nyuma za kuvamo muri umunawe Gakire yambwiye ko yapfuye Gakire babavana I Kigali bamutransfera mu Ruhengeri ko yaguye mu nzira bagiye bamukubita bamugeza mu Ruhengeri deja yapfuye yaramubonye nibyo nibyo nabwiwe na murumuna we
nta wundi muntu wo mu muryango wanyu wagize ikibazo uretse Gakire na murumuna we nta bandi bagize ibibazo
justement mushiki wa Gakire nawe baramufunze nawe bamwicira muri gereza ntabwo yagarutse
mwebwe nk'umuryango mu rugo nk'abana na mama wanyu mwagize umutekano uhagije
nta mutekano twagize ntawe birumvikana urumva papa baramujyanye baramwica Gakire baramujyana baramwica nyesi baramutwara baramwica sogokuru nkuko niyize kubivuga sogokuru yari urumwesitere buriya komine Masango muri bamwe batowe yaba amatora nawe bahise bamukuraho ubwo urumva nyine agahinda kari muri famiye ibintu bikomeye kandi barasubiraga cyane nta mama nta burenganzira afite bwo kurenga komine urumva ibibazo yari afite n'abana bagera kuri 6 bakiri batoya ni ikibazo gikomeye nta gushobora kubyumva utarabibayemo
undi wafashwe mu ba mbere ni Ntarikure Eli wari umunyamabanga mukuru muri presidansi twibukiranye ko ari nawe perezida Kayibanda yatumye gushaka General Habyarimana mbere ya coup d'etat ijwi rya Amerika ryashatse kuvugana n'umwe mu bana be atwizeza ko azitabira ibiganiro bizakurikira tugeze ku wundi munyapolitiki Fideli Nzanana wari minisitiri w'imari uwo nawe yari inshuti ikomeye ya Colonel Laurent Serubuga avuga ko yamwakiye akazi perezida Habyarimana akemera kumugira perezida wa Cour des Comptes ariko hari icyo ntasobanukiwe nkibaza Colonel Serubuga
n'ukuntu Nzanana yaraye kwa Claver yamuremye bugacya mu gitondo afite rendez-vous kwa rizinde saa 2 n'igice yagira kwa rizinde agatelefone Habyarimana ati ndamufashe ariko andi makuru akabambwira yuko Nzanana yafatiwe ku Kibuye iwe
no
ntabwo bishoboka
yaje wanje kusaba kunsaba ko nakwenterubona akabona rendez-vous hanyuma telefone rizinde ko habyari mu nkasenkere n'icyo yashobora kumugira arambwira ati ndi mu nama ati ni ntabwo nshobora kuyigira
ngiwe
ati ejo mu gitondo saa 2 n'igice bibwiye Nzanana arishima aravuga ati ati kajya gushaka icumbi ati ndababwira uko byagenze bareke mu gitondo hano vere kare izinda banterefona ati votre ami Nzanana amaze kumurosova ati bindi perezida arabikubwira mubitwa n'inkuba neza perezida aje mu bya byambuye ibintu byarande kuko ari rande mbona nyiza bye ibyo binda bize mwati ariko ubwo ni ku mutima wanjye hanyuma awonze redmi do perezida arantelefona nawe yambwiye yantunganyaga nyine etsetera nuko ndetse ahubwo ikimbwira ko ari wonze redmi nuko ntabwo nashoboye no kongera kureba muri dosiye ni iki naratashye njya kubwira umugore tugwa mu kantu nyine
ibyo nibyo wowe Colonel Serubuga uvuga kwifatwa n'ifungwa rya Nzanana mu kanya turaza kureba icyo umuryango we ubivugaho aho yafatiwe nuko yafashwe murabikurikira mu kanya kwijwi rya Amerika
Washington ijwi rya Amerika
nyakwigendera Fideli Nzanana yafatiwe he reka twumve icyumwe mu bana be Madame Miriam Nzanana ubu uba mu Bubiligi abivugaho
Miriam Nzanana kazi neza ku ijwi rya Amerika
Muraho neza, murakoze kunyakira.
Urakomeye. None papa wawe bamufata, bamufatiye Kigali, bamufatiye ku Kibuye, bamufatiye he?
Papa wanje bamufatiye ku Kibuye kubera ko kwari twagiye ku Kibuye, nibuka ko inzu yacu ari bwo yari ikimara kuhuzura aho ngaho, twaragiyeyo twaragiye kuyitaha, noneho niho twari tuhari tuhamaze iminsi. Ubwo baza mu gicuku mu matin dusinziriye, abasirikare baraje barakinguza, noneho barinjira, ubwo bavuga ko bagiye kumujyana. Papa abwira mama ngo uzame n'abana, ubwo yagiye ntitwongeye kumubona, nta makuru yitwongeye kumenya.
Colonel Serubuga we uvuga yuko yari inshuti ye, aravuga yuko yamubonye bucya bari bumufate. Mbese uwo Colonel Serubuga uramwibuka uri umwana yari inshuti yanyu mwaragendanaga nk'uko abivuga yuko ari inshuti y'iwanyu cyane?
Colonel Serubuga ndamwibuka, twari duturanye, bari batuye hafi ya Kamiliteri. Ndamwibuka rwose, hagati yacu n'iwabo hari hatuye Sindikubwabo, Dr Sindikubwabo niwe wari uhatuye. Noneho twagendaga ni nabo bagendaga iwacu, ariko kuvuga ko yabonye papa mbere yuko bamufata ndumva ntagaruka, kuko muri Kigali yabaga hari, wenda barabonanye byo nibyo, ariko ntago bamufatiye Kigali, bamufatiye ku Kibuye, yari yagiye ku Kibuye.
Nagira ngo nkubaze, wowe hari abasirikare wari ukiri umwana muto, ariko hari abasirikare wigeze ubona bakambitse iwanyu basa n'abategereje yuko papa wawe yataha ngo bamufate?
Abasirikare twe twabonye nyuma, ahubwo nyuma niho twabonye abasirikare, ariko mbere yaho ntabo twabonye. Kuvuga ko yaraye i Kigali byo ntabwo bishoboka, kubera ko nyine bamukuye mu rugo, yaraye Kibuye. Hanyuma uyu yakaremye, niba ari yakaremye cyangwa yamuremye, yashobora kuba yarahagiye mbere, ariko ntabwo ari cyo gihe.
None se tuvuge yuko rimwe na rimwe muri ayo mezi atatu yahise mbere yuko afatwa, kuva kwa karindwi kugeza mu kwa cumi, rimwe na rimwe yajyagaza i Kigali akagaruka ku Kibuye, nibyo?
Nibyo. Na hari abantu bashobora kubitemuanya byo gisi, nanjye ndabitemuanya so ndi umwana kandi nari mpari, ariko hari n'abandi bantu bandi nzi nkabumestre wari uhari we nawe yabitemuanya.
None uwo mubyeyi wawe kuva bamujyana icyo gihe kuri uwo mugoroba, ntabwo mwongeye kumubona, mwigeze mubona akanya ko kugira ngo mumusure mumenye amakuru ye?
Amakuru twongeye kumenya, yagiye nyine nkatwe w'abana nyine twabaga dutegereje ngo papa azagaruka, umuntu yakomanga tukagira ngo yuje. Tumara imyaka myinshi dutegereje twibwira ngo yenda azaza, na mama rero nawe yabayeho babeshya ngo aracyariho, bamwe bakazana n'udupapuro ngo ni udupapuro ngo tuve muri prize yanditse, ariko nta makuru twongeye kumenya. Byari ibintu byo kubeshya nyine, abantu bakaza ati ni muduhe amafaranga tumushyire, ariko nyuma twaje kumenya ko n'utwo dupapuro batuzanaga barafunze.
Mu kurangiza, ngira ngo nkubaze ko wavuze yuko Serubuga mwari muturanye yatugeraga mu kanya muri kino kiganiro yuko yari inshuti ikomeye ya Nzanana ndetse n'abandi, mwigeze mumubaza muti mbese papa ari hehe?
Njyewe nandi ko nari mbizi turi batoya, bari abantu b'inshuti, nibyo tunaturanye rwose, tugendererana n'abana babo tugendererana, ariko ntabwo twashoboraga kongera kumubaza ngo papa yagiye, kuko ni abantu bahise badutuna rudo, ntabwo bongeye kutwegera. Ahubwo nanjye mubonye, ngiye muhebuka kera mubonye, namubaza impamvu atigeze anawe adushaka ngo atugire cyangwa anadukomeze nk'umuntu wari inshuti wagendaga iwacu. Yahise ako kanya, kandi na mama nawe yagiye atubwira ko akenshi bajyaga bahura agakora nk'adashaka kumuvugisha, bivuga ko hari ikintu yari azi yahishaga. Njye nkeka ko yashobora kuba yaradushatse, nk'uko hari abandi badushatse bagiye baza kutureba barimo, ntashobora kumboneyeho rwose no kuvuga nk'umuryango wo kwabagaragaza n'umuryango, hari n'abandi benshi bagiye badufasha donc ba cyangwa kuza kuduhumuriza, ariko we ntabwo nigeze mwumva, nawe yabivuga ko atigeze yongera kutwegera.
Urakoze cyane Miriam Nzanana kugaka kanya gakomeye wahaye ijwi rya Amerika muri kino kiganiro ku mateka akomeye y'igihugu cy'u Rwanda. Tuzakomeza tubatumire uko ibiganiro bigenda byigira imbere, tugatera intambwe ubutaha naho nitubakenera muzatwemerere tubatumire ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, kandi twizeye ko ibyo biganiro rwose mwateguye ko tuzashobora kumenya ukuri, kandi ko n'abazagenda babaswa bazagerageza kuvuga ukuri. Ibintu byararangiye, nta nsiga dufite yindi, ariko turashaka kumenya aho ababyeyi bacu bagiye. Nibuze tukaba twagenda tukaganira karabo, si ahangaha niho umubyeyi wacu yabwiye. Murakoze.
Urakoze nawe.
Niba ibyemezo byarafatwaga n'abagize komite y'ubumwe n'amahoro, dusubire kuri Colonel Aloyse Simba kuri iyi ngingo.
Bawe rwose ntabwo ibyo ngibyo byo gufata abo bantu twigiye tunabivuganaho. Siromako yabivuganyeho n'umuntu ushinzwe sekirite, probablement na shefu d'amajoro. Bagiye bafata abantu urusorongo kuko bamwe bafashwe arano imemo bari kwa Kayibanda kuko bavuye kubagira kwa Bizimana. Bizimana yatuye kuri ya muhanda kuba Benardine, abandi nabo bajya ku Mponsiye, hanyuma barafatwa bafashwe muri iryo joro. Hanyuma abandi bagiye bafatwa nyuma ndibuka kuko ndumva hari umuntu ndi muri enterima, ndabona hari umuntu twabonanye witwa Minani twabonanye yaje kundeba aho ngaho abaza niba hari icyo namumarira. Bo anuzana Harerimana igeze no kuzana we nyuma hari mu kwezi yaho ngaho bureta amajoro, yari n'ifoto ya Habyarimana nibyo byatangaje kumva na Harerimana yarafashe kuko abantu bamufashe. Yewe na Habyarimana ngo mukuru bya Grezi bakajya bamumwesana ntabwo yagiye abafatisha bose abizi bagiye bafatwa gutyo atabizi n'abanyagitarama gusa bafashwe. Nuko ndibuka ko Harerimana yigeze kuza mu mupira muri ka Kigali nuko ntabwo bagiye bafatira na Minani na bako namubonye inyuma byensira Makuza ya we ndumva muri kudeta we nawe yaraje iwanjye mukoze muri minisiteri akazi direktoma ivuga ko naranamugenda yewe kuko muri komite bagiye bambaza ko abantu n'abasi n'ibyo n'ibintu byose hanyuma nababwiye ko ubundi nabantu ahubwo mwabibonye ntabwo abantu bahandi bafashwe uretse abanyagitarama gusa. Uretse abahanze wafashwe ubundi ni Nzanana w'umunyakibuye. Nzanana we uruye rwabo ariya bahari muri Kivumu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nkuko twabibasezeranije hano ku ijwi rya Amerika, tuzaha ijambo umuntu wese uvuga ibyo yahagazeho yiboneye kugira ngo twubake amateka y'amanyakuri. Nanone ariko turisegura ukuri kw'ibyo abo tubona badutangariza, ntitwakwemeza ngo tuguhamye n'ibitekerezo tubasangiza. Undi munyapolitiki wafashwe mu ikubitiro ni Harerimana Gaspari wari minisitiri w'uburezi. Ku ijwi rya Amerika tunejejwe no kwakira umupfakazi we.
Madame Harerimana, murakaza neza ku ijwi rya Amerika. Murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo tuganire n'ibihe bikomeye, ariko ndabashimira imbaraga mwagize kugira ngo twururutse imitima. Nzi neza ko bitoroshye. Nk'umufasha wa Harerimana Gaspari nawe waburiye irengero muri 1973, ndabakiriye ku ijwi rya Amerika nagira ngo ntangire mbabaza mu muheruka ryari.
Muheruka muri 1973 nyine ukwezi kwa cumi nabwo bwa nyuma.
Mbese abamufashe bababwiye ubuhereje cyangwa se bigeze babwira aho bamujyanye?
Bajya ninjoro rwose mu masaha 9 z'ijoro bahonda inzugi cyane. Umwana wari uryanye niwe wabyumvise aza kutubwira ko hari abantu bariho bakomanga ngo nibatinda barikingurira. Kingure barakingura, umwana aza kutubwira nyine turabyuka agiye kubareba yinjira ati ninjire. Nagenzwa n'amahoro bati ni amahoro, koroneli arakudutumye. Noheli sinzi ninde arabicaza rero
Colonel
ngo Colonel aragushaka ntabwo nzi ninde rero yarabibonaga wenda yarabyumvaga sinzi nako ubwo yarabizi kundusha abasaba ko ajya kusezera ku babyeyi be bari hafi aho ngaho ati ni hafi hano baranga ntibishoboka noneho rero nimureke nitegure yagukara barambara yari abashije bicaye muri saro bari banze no kwinjira niwe babinjije ati ibyo nimo mpa amazi nywe yari bisanzwe ari umurwayi w'umuntu ayinywera amazi abaproposa ko hari icyo banywa babyeyi baranywa hari n'abandi bari bazanye muri iyo modoka bari hanze nabo bafashwe nk'uko bajye gufata uwo nguwo arasaba nabo barinjira ababyeyi bo barabinaniwe ariko abo bajye kumutwara abo barinywereye birangizo baragenda naho namuherutse ngibyo ni uku nguku
abo bantu se bazanye n'abo basirikare nabo bari imfungwa nabo bari bafashe nabo
si bari abafungwa ndabazi bamwe n'abanyagitaramo
benshi
harimo umugabo witwa Munyaneza harimo abari ba minisitiri bari ba depite witwa Mbonankiko Munyaneza wari perefe kwigira igitarama na Minani yari minisitiri ndumva nabo nibuka baburije mu modoka ubwo baragenda nyine naho twaherukanije
none nyuma y'imyaka 40 urumva bikwiye ko ijwi rya Amerika rikora ikiganiro nk'iki tugerageza kumenya ukuri ku byabaye
wese kumenya ukuri ku byabaye ni byiza nakubise uko ariho igihe kibonekeye
nta kindi kintu mwumva mwibuka yaba yarashatse gutwara igihe bari baje kumufata ngo yenda bamureka gifate cyangwa se amugire bati koraho mbese akantu muvuga muti aka ngaka yari agashatse nta kantu mwibuka
cyo mwibuka namuhaye ishapure nari mfite iyo yari yayibuze ngo n'igihunga bidutunguye ati yigeze harabaga ati mumpe bibiliya yanjye bambwira ngo no ibyo ntibishoboka ngo ntabwo bagiye mu misa simfese nibuka niba bikuru ariko urumva ko ngaho jyana na Bikira Mariya namuhaye ishapure gusa ngerageze hanze urira imodoka amagambo bavuze sinayumvise umwana wanjye wagiye akurikiye niwe wazibuka wenda akababwira ndabasezeho ngo basigarane n'Imana yaruhakiye isoko kuvu
uwo mwana wanyu nimba muri kumwe ubwo mwamumpa tukavugana kugira ngo abunganire ariko munyemerere mubyeyi nongere mbashimire cyane kuba mwigomwe mukemera kuvugana n'ijwi rya Amerika nibutsaba twumva ko muri umufasha wa nyakwigendera Gaspari Harimana ndabashimiye cyane mubyeyi
nange ndabashimiye nkemera reka mbahe uwo mwana wanjye babwire nawe ibyo ashoboye kuba yibuka ndibutse
murakoze cyane
murakoze nama
Clement Harimana urakoze cyane kuba wemeye kunganira umubyeyi wawe kugira ngo udufashe kumva gace kari gasigaye kuba kudeta yaba hari ikintu wabonye gisa naho papa wawe yenda butegetsi bushya bwamwegeraga kugira ngo bumuzanemo cyangwa se yarabuhungaga ntanahongeye guhurira nabwo
nari umwana mutoya mu 2023 nari mfite imyaka n'igice uburyo rero ibyo ngiye kubabwira nibyo bagiye batubwira cyangwa rimwe na rimwe haboneka kaje tukongera bakabisubiramo
umbwire umukecuru wawe yakubwiye kubera ko akwicaye iruhande nuzajya ugobwa azajya gukosora
voila donc kubet maze kuba bamaze kubirukana i Kigali bagiye kuba mu giturage ubu ngaho asa n'utangiye kumenya ubuzima bwo mu giturage ku buryo nk'umunsi waje kumutwaraho yari yiranwa n'abahinzi yanabahembye baranatarama bataha bamwe batinze ko benshi bari abaturage batuye hafi aho ngaho noneho rero we bigeze kubabwira ngo bandike amabaruwa iyo baruwa yonge nigeze kuyibona mu biro bye asaba akazi ko kuzajya gukora muri zacu urumva kuba yarandikiye ubutegetsi nuko yemeraga ko ubwo butegetsi bwafashwe ahubwo avuga ati ngewe ndi engineer agronome kasaba akazi ko kujya gukora kuko n'abaturage abo twagiye tuganira kenshi bajyaga bamubaza bati se bakuvanye ku mwanya reka 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 ati kuba minisitiri si ntabwo ari ubukonde ntabwo ari akazi mu byo nigiye ntabwo nigiye kuba minisitiri ndi umuhinzi ndabanza kumenya nkore kuri we yabyakiriye neza nibyo bamubategetse gukora byo kwandika amabaruwa yo gusaba akazi yari yabikoze gusa nyine urumva ugutungurwa aho biri ni ukuza gutwarwa mu iryo joro n'abo bandi baje babatwaye nyine babajyaniye hamwe nicyo nabona ko habayemo impinduka atari yitegura atashobora no gukeka ko ushobora kuba
none mubona uburyo maze no gukura akura kuhashize imyaka itari mike ugize kumva mama wawe cyangwa abandi bavandimwe bawe bavuga yuko bahawe uburenganzira bwo kumusura aho yarafungiye
oya ibyo ntabwo byigeze bishoboka kuko nyuma bahise bafungira abantu mu giturage no gusohoka byari bibujijwe ariko mama yatubwiye ko yigeze kugerageza nk'inshuro ebyiri akora n'igikapu ashyiramo imiti kuko tutarwaye akunda kurwara igifu ashyiramo imiti ashyiramo n'utundi tuntu tw'utwenda bajya i Kigali hari umuntu w'inshuti yari wamufashije bagiye i Kigali bajya gusaba ko bamusura cyangwa se bitanashoboka bakamugezaho iyo miti n'iyo myenda umusirikare mukuru wari uhari wabakiriye abaha ngo iki gikapu ntibagisige ngo nzabimushyikiriza ngo ariko kumusura ntibishoboka ndibuka turi abana niba kumwe abana basura abandi bakabaza ati we papa wari hehe waburaga icyo usubiza ukumva umeze nk'umuntu ukoze ikosa rikomeye ukapfa kuvuga yarapfuye ariko nabyo bitumvikana ugahunga ngo batagira wongera kukubaza icyo kibazo kuko uvuga ko afunze byo ntawe atinyuguza no kubivuga
nk'uko twabibasezeranije uko mukurikira ibi biganiro tubategurira mukagira ibibazo mwibaza iyo mubitwoherereje turabatumikira muri aka kanya turatumikira Clema Muvunankiko ubu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabuze umubyeyi we ku itariki ya gatanu Nyakanga ikibazo ndagiha Colonel Laurent Nserubuga kuko yafashwe n'abasirikare dore ubutumwa Clema Muvunankiko aragira ati abasirikare batatu bayobowe na komanda barahira niba batwaye papa Gerard Muvunankiko bamuvanye mu rugo i Nyabikenke igitarama ku itariki ya gatandatu Nyakanga 2073 ati bamutwaye mu modoka y'ivatiri umwe aratwara abandi babiri bamwicara iruhande ariko badusigiye agapapuro kanditse n'imashini ngo eta major hari umwanya basize handikishijwe ikaramu izina rya papa Gerard Muvunankiko noneho mama amusaba kwandika izina ry'umujyanye yandika komanda Barahira ako gapapuro mama yarakabitse cyane yajyaga akatwereka ni nako yigeze kujyana kwari izinde kubaza amakuru ya papa Colonel Laurent Nserubuga mwambwiraga ko mwari muri vuruguvurugu mwari muri rwinshi ko nta muntu wafashwe ku itariki ya gatanu uyu Muvunankiko kuko yafashwe ku itariki ya gatandatu hakoreshejwe urupapuro rwatanzwe na etat major iyo etat major yakoze urupapuro rumufata ikaruha komanda Barahira ninde wayiyoboraga
ibyo ntabwo mbizi kuko kuri ku ya gatandatu y'ukwa Nyakanga ntabwo ntuza progrès yararaba itamajoro rero ntabwo yatangaga ninjye wakorodonaga les activités za dorarume ntabwo ibyo byari biratangira
murashaka kuvuga ko komanda Barahira yihaye mission ubutumwa yiyandikira urupapuro ruvuye muri etat major ajya gufata umuntu
simbize ngira ngo kuko ntabona abandi bose twemera le president yatubwiye ati nta ugomba gufata umuntu atari manda ya progrès
Colonel Laurent Nserubuga asubiza ikibazo cya Clema Muvunankiko ni kuri ubwo butumwa dusojerejeho ikiganiro muri isanga twateguriye kuri uyu munsi ikiganiro gihagarariwe na Etienne Karekeji ku cyumweru gitaha tuzagaruka ku ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki wabafataga abayobotse bakabaho abayobotse ntibarusimbuke abatarayobotse ntibarare na gereza boherejwemo ni muri
kandi muri isanga ku cyumweru gitaha. Mbashimire kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi, kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.